hlalelana wona umastozi singinandaba sikhulile manje sesale nabantu sikhulile manje sesazi kangcono. Oh,